hitande hikka nde taƴogol kurangaji ɗi ɗum fuɗɗi law non yimɓe leɓe kollitiri wiite. Ɓe mbi jamma e ñalawma taƴogol ngol ana mate. Le den noddirtene Medina Kura galle tara warahenkoɓe ɓe kolliti metti mabɓe sanne no ɗiɗo tiɗalaji gori.
Taƴogol courant o jammai ɗiɗi ɓecciɗi ka tampinime sanne. Sukaɓe runki feytimade lisongaji mumen keñi mawɓe amen ɓe fuu sella wali ana jogi pifolɗe mumen foyre wala. So non ɗum wordi hikka ɗu ɗum warta latade hunde newinde. Taƴogol courant o ana tampinami sanne. So ɗum mbawi heɓande ɗum jogolal ɗum welami sanne minen mawɓe sabu wulande ana haɗami ɗanade.
Yoga e jagoto ɓe kolliti wiide ɗum bonni kuɗɗe ko cottata keɓe muɗen dow ɓoytiki. Non kanko Sekou Denno cotto liɗɗi sugune kura o hollitiri wiide
tiɗɗala ɓiliɗo e taƴugol courant o ka ana hulɓinimi. Ɓeydade ɗum ndu no jiiɗa fuu courant o taƴi ɗo ga coggu facture o ka ɓoycitako. Lewru fuu ɗo ɓuuri tidde min jeeyowo liɗɗi. So gonga Allah o ka kabaru o ana hulɓinika. Aljumare